ubaba no mama basikhulisa kwakunzima hlupheko yiziphamandla wena wayeguli wathuyosiphandela bakubonile udla imali egoli uzibiza ngobhuti madlisa ekhaya silambile icele ubuye ekhaya nami senginengane o niyazibuza ukuthi uyophelela phina
Ngayekhaya kuthiwa awubuye mtawethu.